ukukitaa fibro. Eshamaliza kama danga mabisho. Paka nguli so lazima ujue sho. Chaweza na ndo swali lake ujue so. Mechi mbovu tachafuzwa hadi mtondogo. No no no. When you job got blow. Jitie doni kishi zako zita flow. Uyu demo atari ndo atauni zina drop. Yeah yeah yeah. Mitandaoni anajiona queen drama. Pini na ipesa usawe ya mana. Tega uchumi pisi ntajibana. Tapote. Mitandaoni anajiona queen drama. Pini na ipesa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi ntajibana.
Tapote. Come and show me later. She wanna drink my blood. Show me later. Come and show me later. Come and show me later. Put it in my fire, make it later. Come and show me later. Come and show me later. She wanna drink my blood. Show me later. Come and show me later. Show me later.
Kama shumilator, kanza kujilator. Kadata na profile, niko wallpaper. Text mbili tatu tunaflata na checker. Set up appointment, tusomane later. Tuko day top class, story na kugonga glass. Kachomoka chap, niende washroom. Ile chance them, kanitilia vida wa flank kwenye glass. Kwa narudi nikambamba live, kakimbia fast. Next day, niko na machizi, tunateta. Nawonesha picha, wanabast, wanacheka. Mgini mini lichelewa, likuja na tractor. Watu washamvua long time washaweka. Kama shumi later, Jezebel daughter. Kasha sao body count, kavuruga data. Takutia ngeita, utamwagia paper. Ukimona real life, utaheshimu filter.
Mitandaoni anajiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Tapote.
Mitandaoni anajiona queen drama. Spini na ipisa usawe ya mana. Kitega uchumi pisi mtajibana.
Tapote. Come and show me later. She wanna drink my blood. Show me later. Come and show me later. Come and show me later. Who you damn my fire, make it later. Come and show me later. Come and show me later. She wanna drink my blood. Show me later. Come and show me later. Show me later. Who you damn my fire, make it later.